abona hetse mu kirimunda nkabaterura mu kiri bato zageze imvi ziburuyenzi nkibaheka
nkabaheka.